tulina akamwako nkyomukwana obufuye mu ŋombe ate kati bino biki byoŋŋamba ng'ofunye omwami omulala njagala omanye nti abasajja bonna nnyabwe y'omu kale mazima kyono galaze nti tali kifuka bagonda nnyo mu kusooka era tebanyumya mboze nyiza baba boogera birungi byokka olwo ne bakutengula emmeeme kati olwo gw'okutte musome ogira olindako muwa omwoyo olaba oba tali bangoli
Atari Bangoli,
Atari Bangoli,
Atari Bangoli,
Atari Bangoli,
agarane